This is Benabuwe Classic. And you love me and I love you too, baby. Once again. Aijalishi huku nyuma nisha mfanyia mangapi. Aijalishi huyu ndo wangu wa milele moyo nisi mwachi. Naomba baba ya bariki mosiano yangu leo. Kwa kumpenda nimempandisha cheo. Huko nyuma nisha fanya mengi mengi kibao. Vigere gere ndo vilie sana leo. Wenye usta zao wabaki makwao. Nikumbate tuko meshero mbaya sao. Oh, na kumbe ya Mola. Akupenda usima. Akulinde sana. Ukiumwa inshallah.
Ili tutimize jambo leo. Kipenzi, funga macho. Nikuonyeshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me. I wanna marry you. Will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you. Oh, oh, will you marry me?
I can marry you jana na kesho. Sheretu kila leo. Hata nikikuthi kwa chati. I'm sorry yangu naisema kwa dhati. Bari yetu nyekundu. Tuogele wenyewe. Ya bruu ya walimwengu. Tukae juu kama wewe. Machozi yako ya fura. Ni ya kingi kwa mikono yangu mpenzi. Ni ya rusha kama manukato. Tubaki tonukia harufu ya mapenzi. Siku nyingine.
Will you marry me? I will marry you. Of course, baby, I wanna marry you.
Hila, na kuombe ya Mola. Akulinde sana. Akupendo sima. Nakupenda sana. Najombe ya Mola. Anipendo sima. Anilinde sana.
Seti mipango ili tutimize jambo leo. Kipenzi, funga macho. Nikuonyeshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me. I wanna marry you. Will you marry me? Oh, oh, yeah. I wanna marry you.
Marry you. Mademo na subiri mama heri ya kiniacha. Mina subiri bada heri ya nizali ya mapacha. Penzi la kitajiri zaidi ya mali za baresa. Iwala so siri nimempata bila pesa. Tangu tukwa toto penzi moto moto. Tumepite changa moto baridi na joto. Tangu tuko ghetto tunakula msoto. Paka leo yuko nyumbani kazi tukulea watoto. Nampa sifa na sifa
zinafikia.
Yeni queen kala tifu
wesa mwita maliki.
Maduwa na piga vita kuna mzeni metulia. Barnaba piga gita mtu deke izosia.
Nisalia na mengi moyoni. Yanyuma siawoni. Wendo furaya we. We kwangu kama peponi. Penzila kwa ya wani mimi. Na kuombe ya Mola. Akulinde sana. Akupenda uzima. Ukiumwa inshallah. Najombea Mola. Anipendo sima. Akulinde sana. Nakupenda sana.
Tumeza seti mipango ili tutimize jambo leo. Kipenzi, funga macho. Nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me. I wanna marry you. Will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you. Oh, oh, will you marry me?
Me. Gabirino class. Ima the boy.